abakenya batudde mu ddiiro, abakenya batudde mu ddiiro, kemba kisinkanye tunakeesa mukoddomi tusanyusa okulaba guno nno nkwaniriza gwakubiri. Nali mmanyi nti wadda ewammwe tulinaleka oteekateeka ogendeeka n'essaawa ya leero kyatudde ewammwe wakufaananiranga ki, mbuuza wakuunyiranga ki, gy'otalituula kumala mwezi omwaka gukuggwako ng'okyala, toliddayo pakasa ku ssente onoosabirizangani buli mwaka, ngowooza kenkulabye sikyafudde ng'ate emikono giina gy'amaanyi banatuuka n'okkuyita masikiimi. Mwabakoddomi abatayosa kyala mugenda kunyiiga nga temukyambuuza mukoddomi kirabika anyiize naye mumupereza ebibye bye yajja nabyo era mbasaba mumuviire mu kkubo. Uyatema agendera ddala tasuubira kudda anti agenze bulungi agenze ng'anyize njagala nyiige nnya pakase ku ssente. Omugenyi agenda uyatema omugenyi agenda uyabange omugenyi agenda. Okulambula mwannyoko si kibi n'okumanya gy'abeera tekiba kya kibi, naye osaana ng'oba siibulodeeka ebiseera byakkola tewali byakyala ate ne mu nsawo yabuba bbinya lwa sirika. Naawe teebereza mukoddomi okyadde omukaaku wadde lisse eggwanga n'olagira abali kkuba ejjiiko n'olya mu kiro ne mu ttuntu ne ku makya ne bakuwa enfisi, labayo obwotasibulodeeka ne beewola akanyama ka afu mbu bakufumbire mukoddomi era olye. Labeera bwotasibulodeeka kwokera ku makya kuba ku bambozi n'obasaba n'ebinyeebwa mu kibbo mbu basusireko munywere ku kyayi, laba ate enkeera bakeera ku nkumbi nga kw'obatwalira ku lubimbi emboozi ekinaavamu nga n'ebijanjalo olonda babisuule ku matooke bannyuke gw'olye onootuuka n'okulya amawolu ku buko banange mumuviire mu kkubo. Uyatema agendera ddala tasuubira kudda anti agenze bulungi agenze ng'anyize njagala nyiige nnya pakase ku ssente. Omugenyi agenda uyatema omugenyi agenda uyabange omugenyi agenda. Ndowooza abakoddomi leero tebambuuze naye nga bannyinammwe bansabye kikola nti mubafiiriza emikisa egy'amaanyi ng'ate ekibafumbiza kutegeka byabwe kyokka gw'obeesibako balemesa entegeka bwe baba n'obutakkaanya mu nju eyo baawe ekyasooka mulangira era ggwe nti mbadde bantu boobe bamala essente kati ontijjirako oyagala za nviiri ze balya ze zidda wankanulira amaaso mwannyoko asobola n'okukupangira omundi ate n'atambulira gy'obeera ng'okukuta n'omuko muweerera obeera omala budde ssente zo we ziddira wakulema ofunawo kubanga ye alinda kiraga mu maaso gwe bamulaga gwayaniriza era dde tabuuza byayita ye ayagala mpanga bannange bw'abeera omukonga wa kumpi n'emmere agyejjulira omusanga na jjiiko bannyinammwe mubaswaza mu ngeri ng'eyo. Zijjukidde Bukenya Fuledi yooyaawo oyo kye yankola mukama y'amanyi yajja asinda ennaku konze kanjune kumbe yajja kunfera bukadde bwa ssente yanferera mu mataka n'ebyapa n'aŋŋamba nti yasikira kitaawe ayagala mukyusize eridde mu mannya ge era n'aŋŋamba liri katoogo nekwata obukadde bw'essente nasooka namusave akakadde ne muwa kati Bukenya muyita takyawulirwa ne makampuni amanene gyali mbumwe yateera ayinayo bayinginiya sitegeera oba yateera omuntu oyo emmanyi nga yemukkiriza aferere mu mannya gaayo ne wamugoya mbw ayinayo bamaneja mbwe bakola oluguudo lw'entebe olupya nakyo sitegeera oba mugoya mmanyi nga naye amukkiriza aferere mu linnya lye akasajja kanfera obukadde bwa ssente kati abakoddomi bonna banyiivu bagamba twajjirwa kiweewa webbidde oba munkyaye munkyawe sifuddeeyo naye njagala mugende mukole ku ssente n'abaana baagala kkojja wa ssente banange mumuviire mu kkubo Mugenya agenda awuuya atema agendera ddala tasuubira kudda anti agenze bulungi agenze ng'anyize njagala nyiige nyapakase ku ssente abanga agendera ddala Sente, ali simanga funyeyo ku sente.